Eyali omu febia ebintu byengula gwe byakufuula omwebonanye yoli kutakigwe gwengula enkejje ezikuwunyira fumbe ate njagala okimanye kyendongo gyonyooma mwe mwava ezakuwasa munnango zitoyeeno okamala ze bwe nnali nzekka nalyanga n'enzikuta sooka olabe bwe nkoze sigala obuwuru nzabadde yeesiima nti nnina omubeezi nawona okuweebulwa komawo munnange nyaba otuula owulire kyeŋŋamba munnange engoye naaleeta n'ogwa omulugube ngufuuye mu ŋŋombe n'ennyama nayo naaleeta